Ngaruka Neza dutusubije zose zisange ku rubuga rw'ijwi rya Amerika wazitatu akadomo radio yacu VOA akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki. Ubwo kandi wohereje nimero yawe ya telefone twaguhamagara maze ugasusurutsa abawe. Adresse ni radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu.
Amazina yanjye nitwa Byiringiro Samuel, abenshi bakaba banzi kuri Jarongo kurutusi wo kumukuye, akaba ariyo mazina nkoresha ku maradiyo atandukanye hano mu Rwanda. Iyo turimo guhamagara dutanga ibitekerezo bitandukanye, aba nifuje gusuhuza inshuti n'abavandimwe banjye kuri radiyo y'ijwi rya Amerika, radiyo dukunda cyane. Mbere na mbere reka mbanze nsuze abanyamakuru b'ijwi rya Amerika, mpereye kuri Thomas Kamirindi wowe unyakiriye, nsuhuze Geoffrey Mutagoma nawe ni inshuti yanjye cyane, Eugenia Mukankusi na Edi Rwema n'abandi banyamakuru b'ijwi rya Amerika nabashije kurondora. Akurikizaho abanyeshuri twiganye kuri Ecole Primaire ya Jurwe, masuhuza abana twiganye kuri Groupe Scolaire ya Gasogi harimo Imena Gitero Fredi, Migambi w'ijurwe hano iwacu ku Mukuyu. Ntambuka nkafata aho nize amashuri yisumbuye mu by'ubwubatsi muri section Construction, asuhuza abana twiganaga aho bita kuri Ecole Secondaire Rwahi, aho ni mu karere ka Rulindo aho bita Ishorongi. Harimo inshuti yanjye Marasamwe twakundaga kujyana kurya ibisheke mu nkuka, asuhuza Rodrigue wari gestionnaire, asuhuza Felix bakundaga kwita Dadi utuye Bumbogo hano iwacu mu karere ka Gasabo, asuhuza abavandimwe tujya dufatanya kuvugira ku maradiyo atandukanye hano mu Rwanda. Muri abo ngabo harimo nka Ruhu Rwindabijabana, Bikorimana Patrick w'Imbandazi, Bigize Megandu w'Ijurwe n'abandi benshi ntarondoye. Noneho nkaba nifuza yuko mwazampa indirimbo yitwa Utujede yakozwe n'Abarundi.
Byiringiro, urakoze cyane.
Murakarama Thomas we.
Urakarama rwose iteka ryose.
Mira, nadie se nanje ndumuntu nacyinyicisha tushede nakubwiye ndumuntu ibyo nkorera biranje na nacyinyicisha umunoho nacyongeragere shubwo busabwawe nundeke naho ndumusore niyica nunkoreshe penalite oya mama no hanwa nuntumuze ndarahiye oyi mana yo mana
Mugore umubanyi
Mwararuzota echo
Hehe, mchuma chumuke
None kuna tine kurara na mweke kizu chaji yene
Oh, hundira honja kurara muri saro
Kaya turarara na yo
Oh
Mungu buvirase Mukuhenda henda virase None mama nemere Siga homwana wonikwa None mama chumure Siga homwana wohanwa Leka nihangane ngore nga Yosefu Kumbure na njenzo tinda Yari hanganye yangicha Aho mazara nesha Oya nga kuryamana Na muka potifari Niyara jukiza changa katiro Okuga mikazi
Enche! Niko kobero na kesa Haro jeli kimanda miame nyame vya silio Kirundo na mwona misa chiri ya kwenye pamu Ngozi ni ndugu Gregory mwana sopa Yuri kina eno vima pokiti Niko ndani ya boda hojeni kichita mwena misa papiki Kuku pamulija soda kwa uma Oh, ndugu Samson ndani ya kabe Don't worry, don't die
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa se kuri email radioyacu@gmail.com tuzaguhamagara rwose maze ususurukane n'abawe.
Anisanyo ngiba isa nabandi ndi mu karere ka Bugesera mu gihugu cy'u Rwanda tukaba twarahungiye ariko tukaba twizeye ko tuzataha. Aba ntacha papa na mamari Burundi muri komine Marangara intara ya Ngozi aba ntasha n'abavandimwe banje bari mu nkambi ya Mahama atasha n'uwo bita Miburo uri muri komine Busoni aho bita mu Gatare atasha n'abahungu b'inshuti yanjye dukorana hano mu karere ka Bugesera mu kazi dukoramo ahamba tuyindirimbo ya Theogene bose babireba aho murakoze kamiri
Ichifuzo chabano Ichifuzo 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 chabano Ichifuzo chabano Ichifuzo chabano Ichifuzo chabano Ichifuzo chabano Ichifuzo chabano Ichifuzo
Amerika turasusuruka email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu
yani tatizmana za krode abamye mu karere ka Nyamagabe mu Burundi mu Sanzi mu Rwanda cyangwa se ikora na natasha na baba igira na kandi na banye shiri kinga na GS mu Katara igira na na mukanda amaze anonsi yacha usiye mu karere ka Rwanda abandi bose yani abantu akagutura karibindi
Na kahese wakuzima?
Atura karimbo kizine kaa isaheru mbonye.
Wakuzima, urakoze?
Ejo na hanyi mulatoku.
Sina zamu ijwi byanje hejuru Umenyesha ibyibihe Nafashe n'umwanya ndaguhamagara Umenyeshi gisarura Mugiri by'ubwami kogegereje Witegure Umesi bishura byawe Imvura iracagwa muri ya mihana Izuba riracarasa Ari kwibihe nibikakumare Imbaraga z'umutima Kukubwami bw'Imana mpegereje Witegure Umesi bishura jawe Ibihe bizashika Abami bahinduke Ibagira ya jambo Ibagiro Wibutsa abasigaye Begere ya ntebe Bitwaje intwaro zose z'ukuri Tuzamuke wa musozi Zanzandiko zo kuguh
wari wagiurazita ariko kubw'urukundo mwigukunda wandikira ubwa kabiri kubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibisukwa ku gicaniro kuko n'igihe cyacu gisohoye
America ikiganiro dususuruke address email radio yacu @gmail.com facebook voa radio yacu ohereza nimero yawe rwose ntituzagutenguha tuzagutumikira maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe
nitwa Simana Jamari ndi ndera mu abandi banzi mba indera ndatuza abana bose twiganye kuri Ntayihera Academy yo ku musigiti ndasuhuza abana bose twiganye haba kuri Alliance no kuri APED ndasuhuza aba kobwa bita Federica naho byara banjye aba Diane Bariane ndasuhuza na papa na mama Babindera ndasuhuza n'inshuti n'abavandimwe bose banyumva ku ijwi ry'Amerika
none suba tuyihe ndirimbo
mbatuye Breaking My Heart Breaking
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dususuruke zose zisange hariya ku rubuga rwa internet rw'ijwi rya Amerika wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki adress email yacu ni radio yacu @gmail.com nawo Facebook ni VOA radio yacu
Uganda samwe mu kae ka Kayonza mwenge ni mukarange kagira ni nyagatovu umuntu wudi ni akamayani ifuzaga gutasha inshuti n'abavandimwe harimo ushiki wanjye uri mu kae ka Kayonza umwenge wa Rukara wabita rw'imishinya mu rugabano ereje Ziyane ifuza inshuti n'abavandimwe harimo abatuvukana bari mu mudugudu wa Kamarange nawe ni mu kae ka Kayonza ndetse n'inshuti n'abavandimwe bose basengera kuri parasi ya Mukarange karere ka Kayonza ndetse n'inshuti n'abavandimwe twiganye abanyeshuri twiganye ku kigo cya JS Kabare i Rwamagana bose ndabasaje harimo Prof Swaribi ndetse ndamushuje umuyobozi w'ikigo Rugayintwari Pio niyo mugabo ejya wigisha primary kuri icyo kigo ndetse n'abanyarwanda bose abashuje nkabaha nifuza kubatsa indirimbo y'umuhanzi Byumvore iyo ari yo yose mwabona yabashimisha urakoze
Nzabandora nawe urakoze cyane
murakoze cyane
Nzabandora rero ni kuri ubu butumwa bwawe dushorejeho dususuruke y'uyu munsi indirimbo ya Byumvore nguhitiyemo ni umuntu uko namubonye wowe namwe nshuti zose z'ijwi rya Amerika by'umwihariko nshuti za dususuruke mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugire wikendi nziza mwari kumwe na Thomas Kamilindi murakarama
kazuba